شكر السلام شكر السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتين ديزا الله جل جلاله نامتين دا مجبو تمسابا سوك ساسداني مدين بيك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم Abaluganda bebitibwa omusomesa ye Sheikh Abdul Nasir Katerega agenda tusomesa tutudde maasawo wa barakallahu fikum. Wabulanga tannaba kutandika kusomesa musomo gwa zena gwo. Nsaba message ene etuuke eri baganda bange mwenna ne bannyinaffe abakunganye wano n'abo bonna abatugoberera ku mitimbagano okwetoloola ensi eno. Tugamba nti barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wano we tutudde bayitawo masjidi Samona, masjidi Nuru Samona na Tete. Masjidi eno tuzze tukola projekiti ez'enjawulo ku yo era nga abasiraamu ab'eggwanga lino n'ensi yonna mukoze omulimu munene nnyo okubeera nga alhamdulillah masjidi eno etuukako nga bweri. Twasooka kuba na kifo kino we tuwangaalira n'obugazi bwakyo nga bukiraba kuba masjidi weri masjidi eba eweddeyo. Allah n'atusaasa ne tunoonya obukadde kikumi bwe mwaleeta mmwe abatudde wano n'abasiraamu abalala bonna ne tusasula ekifo obedda kyetwegazaanyizaamu emmanju awo. Mwasasula obukadde kikumi ensimbi za Uganda. Tusaba Allah tabaraka wataala akkirize emirimu gyaffe n'egyammwe. Mu kaseera kano ab'ebitiibwa ekifo kino twetaaga kikulaakulanya nga tusimbawo masjidi gaggadde nga bwe mugira beefaanagana mu kifaananyi ekyo n'ebigenderako okuggyayo ekitiibwa ky'obusiraamu mu kitundu kino. Wabula ettaka lye twagulawo lyaliizi teriina kyapa. Bwe tutambula ogenda okunoonya ekyapa kubanga ekizimbe gali kwoleka ekyo toyinza kiteeka mu kifo kitalina kyapa. Batusaba obukadde kumi ensimbi za Uganda insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kizimbe kyetwogerako kye kino gali kwoleka kya buwumbi bwa nsimbi naye tetusobola kituuza wantu okujjako nga waliwo ekyapa. Nolwekyo insha Allah subhanahu wa ta'ala tutambudde nga tusala amagezi okufuna ekyapa kya wano. Basaba obukadde bwa Uganda bumeka? Kyenkakasa obulungi nti gwampuliriza n'awandaba tubulina. Allah asaasidde ne tutambuzaako ku mulimu ogwo tufuna obukadde butaano insha Allah. Wabula obudde bwe baatuwa buweddeyo wababulayo miliyoni ttaano. Omulanga gwange ogutakungula gugenda eri buli azze mu ddaasa eno ey'olwaleero na buli yenna mpuliriza nti Masjidi Nuru Samona yeetaaga obukadde bumeka? Butaano. Bwe bulabika leero ekyapa prosesi yaakyo temala wiiki nga tekinnafuluma nga kisoma amannya Masjidi Nuru Samona Muslim Community nga bwe mukiraba waggulu awo. Baganda bange namwe mwannyinaze mbasaba bino bye bitategedde okukolera obusiraamu bwaffe naffe nga basahaba bwe baateekawo emigongo gyabwe obusiraamu ne bubayitirako ne bututuukako naffe tuteekeddwa okubeera ekyo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Nkusaba lillahi subhanahu wa ta'ala ojjuze nniya yo obeere ng'obeera omu ku abo olwaleero abasobola okuleeta ensimbi ezimiri ttaano. Ennamba eziri ku kiwandiiko kino zez'omuwanikira sero gwe ziraga zino eza mobile money n'eno bank account insha Allah erimu Diamond Trust nkusaba insha Allah obeere omu kwabo. Bwoba osobola obukadde butaano wekka, ekyo kikole ku lwa Allah tabaraka wa taala, kigwe. Abasiraamu bano bafune ekyapa, tutandike prosesi y'okuzimba insha Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakum allahu khair. Sheikh mukadde wange sebo nsonyiwa, ngenda maaso ku nsonga y'okusomesa. Njagadde message eyo esooke etuuke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enamba okugenda sente eri 0700 ya Airtel 85 73 40, eri manya ga Muhammad Mbazira ye mwanika wawano, eya MTN eri 0786 9 1 5 2 8 nayo manya ga Muhammad Mbazira. Bwe yagala okweyambisa banka, account number eri 0055 1 9 0 1 eri mu Diamond Trust Bank, wonna woli eri manya ga Muslim Community of Masjid Nuru Natete, ne botekayo ebitaano ojja kuba otaasiza Allah n'ombaka we. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تيدا مجبو أغتالين بكينديبو atendebwa nago yekka yuwekitibwa Allahu rabbu alalamin. Tumwebaza Allahu azza wa jalla ebirungi byatukoledde byetasobola kubeera nga tubala oba oli awo ne tubimalayo. Tumusaba Allahu azza wa jalla buli gwawadde ekirungi abeere nga akimukuumira, akimuteeremu omukisa, amwongere bwongezi, aleme mukendeeza. Saati yatumusaba Allahu azza wa jalla baagezesezza n'ebigezo ebyenjawulo mu mitendera gyabyo gyonna, Allah abateerewo obufulumiro okuba yabuyina yekka, ate era mu ngeri y'emu abawe obugumiikiriza ku bigezo ebyo. Tumusaba Allahu azza wa jalla kama hadana lihadha ddiin, nga bwe yatulungamya eri eddiini eno, atuwaffaqe okubeera nga tugikolera ddala ng'ombaka alaihi ssalaamu yagisomesa era nga bwe yagikola ne basahaba radiallahu taala anhum. Tumusaba Allah gituwangalizeeko ebbanga lyonna n'abaana baffe n'abantu baffe abawakutujjuula, atujjuulire atujjuulire nga tuli mu bantu abakkiririza mu ddiini eno enzikiriza ewafaka ekwataganira ddala n'entegeera ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abo be yawangaala nabo oba n'abo abawangalira fi quruni athalathati almufaddala alawwal, abawangaira mu byasa ebisatu ebyenkizo ebyakulembera. Tumusaba Allahu azza wa jalla sookusaasira n'emirembe kwekyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be na buli kinomu agubedde manihaji yaabwe okutuusa olunaku wetunasinkana wesiba Allahu rabbu alalamin. Abaraka Allahu fikum wa jazakum Allahu kulla khairin. Kyetugenda okwejjukanyako mu budde obumpimpi bwe tusaba Allah abuteeremu omukisa, tugenda kubeera nga twejjukanya ku kimu ku bimu ku bibinja ebye intasaba eri eddiini eno era ebikola da'wa naye nga bigikolera wansi w'erinnya ery'obusiraamu. Kubeera nga tukikubamu ttooki biidhinillah, tulabe ddala mu butuufu ekibinja kino ekyo kyekyoleka mu maaso g'abantu kyekituufu ddala. Ye abange ekkubo lya daawa oba engeri gye bakoolamu abantu yeegwanidde ddala biidhinillahi taala. Tugenda otambulira awo nakyo nga kyekibinja oba ye jamaa gye bayita eya jamaatu attabligh, firiqatu aljamaatu attabligh waddaawa. Insha allah tugenda okubeera nga tutambulirako mu budde obumpimpi bifadulillahi taala wa mannihi wa karamihi. Abeebitiibwa, addaawatu ila allahi azza wa jalla waajibu kulli muslim, kulla muslimin. Okoowoola abantu nga tubajja kusinza amasanamu kya tteeka eri buli musiraamu. Wa haadhihi hiya algaaya alladhi aw allati min ajiliha khalaqana allahu azza wa jalla wabta'athana min ajiliha. Yensonga lwaki allahu azza wa jalla mwana wattu yatutonda era naatunokolayo naatuggyayo mu bitonde ebingi ennyo. Asababu alwahidu alladhi min ajilihi khalaqa allahu alkhalqa, ensonga emu bweti lwaki allahu azza wa jalla yatonda ebitonde yaginnyonnyola abalina obwongo obulamu ne bagitegeera. Yagamba Allah nti wama khalaqtu aljinna wal insa illa liyabudun, nze Allah wammwe tewali nsonga lwaki natonda ebitonde bibayita amajinni n'ebitonde bibayita abantu okujjako ensonga yali emu kubeera nga mwana wattu binsinza. Makulu binjawula mu ngeri ey'okusinza binsinze nzekka Allah. Era basahaba radiallahu taala anihum ajmain eryo eryali ekkubo lyabwe eryali lyakusinza Allah. Era ensonga mu nsonga lwaki wano wetuli wetuli ikhiraju libad min ibadati libad ila ibadati rabbi libad, dawatu libad kukowoola batonde min ibadati libad balekeraawo okusinza bitonde binnaabyo ila ibadati rabbi libad bitandika okubeera nga bisinzaani oyo Allah eyatonda ebitonde byonna. Hadha huwa wajibuna, kyekyetteeka gye tuli. Qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah muragira, qul bagame Muhammad hadhihi sabili lino lyekkubo lyange ebimu byenkolera mu ddyo ad'u ila allah, nkowoola abantu nga mbajja ku masanamu, mbajja ku misambwa, mbajja ku biteega, mbajja kuki, mbajja kukusinza amayinja. Ad'u ila allah mbikowoola bidderyani ala basiratin, naye ekyo nga nkikola nga nsinziira kumanya allahu azza wa jalla kwabeera mpadde ogwo omulimu gwange ana wa man ittaba'ani gwange na buli oyo yenna anaawulira kubaka allah bwampadde era naakola ki naabukkiriza nangoberera. Kyatteeka naye gyali shaykhana ibn baz rahimahullah yagamba mbigambo ebimugibwako nti addaawatu ila allahi fi hadhihi azzaman waajibu kulla muslimin wa muslima, okuwoola abantu okubajja mu bikolwa ebikontagana n'eddiini ya allah kyatteeka eri buli musiraamu yenna. Yagamba ekigambo kya la ilaha illa allah anaaba musajja oba anaaba muki anaaba mukyala, kulla ala hasabi qadarihi, buli omu okusinziira ku busobozi bwe, buli omu okusinziira ku busobozi bwe. Kyatteeka gyali okkowoola abantu baleke okusinza ebitonde basinzaani basinze allahu azza wa jalla. Era tewali nsonga lwaki tulabanga obwononefu busaasaanye bumaamidde ensi yonna okujjako mwana wattu ba ahlul haq bannannyini mazima aradu an hadhihi almuhimma, baakola ki baaleka ne bakuba emabega mwana watu muhimma guno ensonga ene enkuru mungeri efanagana konga bweto bahlul fasad wadhalal abono nefa bava kumulamwa nebakola ki neba taking over kuwachi bahlul haq bananyini mulimu bananyini mazima bali kumazima baguleka neba ingeza ked neba ingira obutale neba ingira ebyobufuzi nebava kumulamwa kakati abono nefu nebalaba ekintu nga kiri awo nebakola ki neba taking over mwana watu emitawana nejijja nibasanga abantu abaddawo nga balindiridde bagarubatu usako ebigambo bya Allahu azza wa jalla kati nibajjanga bambadde kamakanzu nibajjanga bambadde kifananyi ekyabano obatu libubu nibabatu usako ebigambo nibabikiriza nibasubira nti mwana watu bali kuki bali kubulungamu kumbe abantu abo insaha ta'bir oburungamu babuli wala biidhnillah qabla dukhulina fi samimi almawdu'i inga tunna ingira munda wa topic insha Allah katusoke tulabe ensonga zino wammanga biidhnillah ta'ala risaleno bajita jawlatu ma'a jama'atu at-tabligh jawlatu ma'a jama'atu at-tabligh abajagadde biidhnillah obana abayagadde okugaziwa ku bigambo bye tugenda okwejjukanya nabyo osolo bisanga mu risale eyo Sheikh rahimahullah omuwandisi wa risale eyo eno muntandikwa yaayo mukutulaga ekkubo gwayagala okukola da'wa oba naawe omusiraamu by'olina okwegendereza ennyo yassaamu topiki egamba nti wanadhkuru fi hadhihi almuqaddima usulan katwogere katumenye katuwanjure muntandikwa eno ebikolo yambagi lilmuslimi ayya'alamaha nga kigwanidde eri eyeeyita omusiraamu okubitegeera wa an yattakhidhaha nibrasan fi tariqihi ila allahi azza wa jal era abeerenga abifuulanga obaolyawo ettaala mu kkubo lye lyatambuliramu erimutuusa eryani eri Allahu azza wa jalla makulu gwagenda okukola da'wa bino bimanye naawe allazi yantami ila hadha ddiin agamba nti olimuki oli musiraamu bino bimanye biidhinillah kuba bikulu nnyo bitambulireko onooba obitambuliddeko biidhinillah ejja kuba ennunuzi gy'oli era ejja kuba ennunuzi eri abalala bifadulillahi ta'ala ensonga esooka sheikh agamba yajibu ala kulli muslimin an yattabica alkitaabu wassunna bifahmi salafi lumma radia allahu ta'ala anihum kama qala ta'ala ya ayuha alladhina amanu atiicu llaha wa atiicu rrasula wa uli lamri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi warrasul in kuntum tu'minuna billahi walyawmi lakhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila sheikh agamba rahimahullah yajibu ala kulli muslimin kyatteeka eri buli musiraamu yenna eri buli muntu yenna yagamba nti la ilaha illa allah an yattabica alkitaabu wassunna okugoberera manihaji enkola enjigiriza ya quran saako n'enkola n'enjigiriza yombaka sallallahu alayhi wa sallam ebyo nga abigoberera bifahmi salafi lumma ng'atambulira ku ntegeera y'abalongoofu abaatukulembera amakulu quran ng'agikkiriza era ng'agitabaka agissa mu nkola ebigambo bya nabbi ng'abikkiriza ng'abissa mu nkola okusinziira ku ntegeera y'abasahaba radiallahu ta'ala anihum ياب التابعين رضي الله تعالى عنهم ياب أتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم قرآن يتقر أنه جسم كرة بقام بأن النبي يتقر أنه جسم كرة نيسكون تقر يو ناندب يو وإنما أنه جسم كرة وكسين زيركون تقر نينكرة نيندب ياب السلف هذه الأمة نبونغ يب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين amakulu bw'ogamba nti okkiriza quran okkiriza ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
walam naye n'otabitegeera n'otabissa mu nkola kusinziira ku ntegeera na nkola y'abasalaf ba umma eno la oba obudde ku muki oba obudde ku mulamwa wa in wajadta atibaa sinsonga ofunye abaki abagoberezi sinsonga ofunye abaki abagoberezi naam abagoberezi ojja bafuna naye ekyo kitegeeza nti buli afunye abamugoberera abakutuufu senga bwekityo bwe kiri wandyesanze nga mwana wattu abakristaayo be bali ku mazima mathalan ekyokulabirako fi daulatina uganda mu ggwanga lyaffe wano uganda bwe tudde ku nisba ojja kulaba nga abasiraamu humu alqaliilun bebaki bebatono si abakristaayo baki bangi bakatuliki bangi abayita aba 7 nabo bali awo oba tuli bumu lakin assual ekibuuzo hal hum ala haqin ragma annahum kathiirun be bali ku mazima sinsonga olwokuba bangi jawaabu la okwanukula kuli nti nedda amazima sinsonga abasiraamu we batono naye bali kumaki alhaqu yuqal amazima agolaki googerwa so bwe gutyo bwe guli bangi abagenda okujja bakowoole ashiia abashiia bakoze eddaawa wajadu atbaa bafunye abaki hal hum ala haqin bali ku mazima aljawaabu la okwanukulwa kuli nti nedda bahmadiya mu ggwanga lyaffe uganda bakoze eddaawa era bafunye abaki abagoberezi marakizi bagayina hal hum ala haqin bali ku mazima olwokuba bafunye abagoberezi okwanukulwa kuli nti nedda jamaatu tabliq bakoze eddaawa era bafunye abaki abagoberezi oba oli awo marukazi bayina nene oba oli awo evuganya n'ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga oba mugimanyi weeri nene abagoberezi bakola ki babayina hal hum ala haqin barakallahu fik ekibuuzo be bali ku mazima betwogera jamaatu tabliq kigambo kya luwarabu ne betwagala okkizza mu luganda betuyita abazikiri mwali mbawuliddeko aha be bayita abazikiri kaki kalenge bakoze eddaawa amarakizi bagayina senta yabuwana uganda bwekituukako ekola ki etemagana era eggwanga balyetolodde naye baliko mazima ajawaabula ku lwaki yaddauuna annahum yuminuuna bilkitaabi wassunna lakinnahum bagamba nti bakkiriza ki quran n'ebigambo byomubaka muhammadin sallallahu alaihi waalihi wasallam naye tebabitegeera tebabikolerako kusinziira ku ntegeera yaki yabasalaf ewaliwa muki wewaliwa mutawaana allah agamba quran ya ayuha allazina amanu abange mmwe abagamba nti mukkiriza allah mu butuufu bwaki bwokumukkiriza atiicu llaha ekisookera ddala mugondere allah wa atiicu rasula mugondere omuki wa uli l amuri minkum takhayyaru mai tadabbaru mai tuddeyo allah agambye nti ya ayuha allazina amanu abange mmwe abaki atiicu llaha mukkiriza mugondere ani wa atiicu rasula mugondere omuki wa uli l amuri minkum assual lwaki allah bwe yatuuka kuba uli l amuri teyagamba nti wa atiicu uli l amuri minkum tetuli mu juma musobola okumpa ku ansa lwaki wano teyagamba nti wa atiicu uli l amuri minkum lwaki nibaku mikono biidhinillah ati gwe wanise okusooka wa uli l amuri minkum ne bannanyini ebiragiro mummwe muli mu baulama abamanyi biidhinillah abafulumye fi tariiqi talabu l ilimi mu kkubo ly'okunoonya ki ly'okunoonya irimu biidhinillah allah naagibawa ne bagitegeerera ne bagikolerako so ate muli bwabafulumye mu kkubo eryo allah naagibawa ne batakola ki ne batagikolerako batuli bumu so ate era mulimu abakulembeze ku mitendera gyabwe egy'enjawulo naam mulimu imaamu mulimu omwaziinyi mulimu okutuukira ddala ku raisu addawula kukulembeze waki wegwanga lwaki bwetutuuse Allah bwatuuse wano tagambye nti wa atiu ulil amri minkum, wano nagamba bugambye nti wa ulil amri minkum. Nam sheikh wadde otuyambako barakallahu fik. Kitegeeza bwe tulina okugondera mu kigambo kye asooka ye Allah mbaka wa Allahu azza wa jalla kurwaki la yamuruna talina kyakoleki kyatulagira illa ma amarahu Allahu azza wa jalla, okujja kwalla kyabakoze atya kyabamulagidde atulagire naye kyakoleki oyo naye mumugondere mu buli kyonna kyagenda okukolaki. Amma ulil amri, naye bano abamanyi n'abakulembeze mu bo okubagondera muqayyadun bitaati llahi wa rasuli, oba tuli mumu awo tubagondera ddi nga bagonda eddaani nga kyebatulagira kikwatagana n'ekyo Allah kyekolaki kyeyalagira nomubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naye wonna ebatatulagira ekyawukana ku Allah kyetulagira nomubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala sam'u wala ta'a, awo tewaliwo okuwulira yadde kukolaki wadde kugonda kulwaki la ta'ata limakhluqin fi maasiyatin khaliq, tewaliwo okugonera kitonde kyonna mu bubonone bwakyo mu kifo kyekiina kyonna mu kikolwa kyonna ekirimu okujemerani omutonzi Allahu azza wa jalla. Fa in tanaza'tum fi shay'in, mubanga mufunyewo ensonga yonna eringa ebabuzaabuzizzaamu ne mufuna okukaayana mu yo ne mufuna obutakkaanya mu yo nga munoonya butuufu bwayo farudduhu ila llahi warasul, mugizzenga mbagirawo eri Allah nombaka sallallahu alaihi wasallam. Allah gwe mubanga mubuuza makulu muddeeri Qur'an, nombako gwe mubanga mubuuza aba akyali mulamu mugende direct gyakulaki gyali oluvannyuma lw'okufa kwe muddeeri ebigambo bye mujja kufunayo ansa etuufu. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ekyo mujja kikola di bwe mubanga ddala mukkiriza Allah mutuufu bwaki bw'okumukkiriza n'olunaku olw'enkomeero. Ensonga esooka waqala ta'ala, Allah n'atugamba mu ssuula endala mu aya endala wassaabiquuna al awwaluuna min al muhaajiriina wal ansaar walladhiina ittaba'uuhum bi ihsaani radiyallahu anhum ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. الايه بتوينو كتنوريرا انكورا يابوي دعوا باجكورا باتياب سلام بابو السابوتيا منكورا. الله قام انتوا السابقون الاولون ابا بريه بريه ابا كوريمبرا من المهاجرين مواب ابا كوراتي la hawla la quwwata illa billah musanyu wan proposing ni wene bedda chikem bananga abantu bayita abave makka bankizo nyo nyo obusirambuno era mucha wangu omuntu yenna abaraba mwe bituli wotelibumu Allah yali ayogera ku nkizo yabwe bosiya aye eno yabamenye emirundi egi nga tannatuuka ku bantu be Madina wassaabiquun al awwaluun min al muhaajiriin then alyokaleeta baani ba ansaar mwali muddeko ku bantu abagamba nti abantu abaava e makka bakafoora mwali mbawuddeko waliwo abalaba nti abantu abaava e makka oba kiri munu bakafoora ng'era ali ku ntikko y'abakafaaro ye Abubakar radiallahu anhu ye Umar radiallahu anhu ye Uthman radiallahu anhu Aisha radiallahu anha Hafsa radiallahu anha wa baqiyatu lmuhaajiriina wal ansaar bakafuara baada afuata rasulillah mwali mbawuliddeko haulai humu shia be bashia tomenyeka nti bashia kikanyi bashia abekikaki tekikumenya nyekyo wa innama buli agamba nti yantami ila firqati ila firqati ashia buli agamba nti nze nenyominkiriza okumpika erinnya nti oli mushia sisonga muzaidiya oba oba tuli bumu mujaradi kukkiriza nogamba nti nze edi mushia naye omuzaidiya baahlu sunna waljamaa berokuba tochi mubinja byabashia ebyenjawulo kyebalabamu ekiringa yadde yaddeko ekiri akrab ila ahli sunna waljamaa kyekyaba ahmadiya no kyekyaba zaidiya oba tuli bumu naye okuva beguli nti basiima bayita abashia ako kokkaka mugu oba tuli bumu olwo tuba tubeyawulako kulwaki abo bakkiriza abayita erinnya lyabwe kafaru afdalu hadhihi l umma bada nabiyiha bakafuwaza asinga okuba owebbeeyi mu umma eno n'emirembe gyakulembera gyonna ng'ogyemu bannabbi ala wahuwa abubakirin miigwani mannyo kikaaki gooba oyina lulimi kikaaki lwoba oyina olwo olusobola okusituka nga lugamba nti abubakari yalutadde okuva mu busiraamu man anta bwokafuza abubakarin man huwa almuslimu ithan ani aba ayitwa omusiraamu olwo ani aba omusiraamu bwonogolomu abubakari kati allah agamba nti wasabiqun ababereberye al awalun abasooka min al muhajirin mu bantu ababawa emakka wal ansar ne bannaye bakolaki be basanga emadina wallazina ttabauhum nabo bonna abawulira ekyo kyebakkirizamu ne babagoberera biihsanin mu burungi radia llahu anhum waradu an katutwale kyabashia watwale kya allah allah agamba nti radia llahu anhum allah yakolaki yabasiima waradu an nabo ne bakolaki abo nga bajja nga bagamba nti ate abo bakaafu allah ayinza okusiima mukaafu otewabula wa aadda lahum jannatin tajiri tahtaha al anhaaru khaalidina fiiha allah n'abasuubiza n'ateekateeka gye bali ejjana ekulukuta wansi waayo emigga bagenda gibeeramu obugenda ebima buki ate bano nga bagamba mu aqida yaabwe nti abubakari waaki wamuliro abonna bamuliro illa sabaa okugjako abantu basahaba balinga musanvu abasigala mu busiraamu baada wafaati rasulillah abasigadde bonna irtaddu ani l islam la hawla wala quwata illa billah kati mmwe basiraamu tugobeere mmwe so ekisooka ekyetteeka gyendi n'eri mmwe na buli musiraamu yenna okubeera ng'agobera quran n'ebigambo byomubaka sall llahu alaihi wasallam ku ntegera yaki yabasahaba ensonga eyokubiri la yajuzu limuslimin an yabtadia shay'an fi ddiini wa inna kulla bid'atin dalala qala rasul sall llahu alaihi wasallam khayra alhadithi kitabu llah wa khayra alhuda hadyu muhammadin sall llahu alaihi wasallam wa sharra al'umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala la yajuzu limuslimin tekigwanidde eri buli muntu yenna yagamba nti akkiriza eddiini ey'obusiraamu an yabtadia shay'an fi ddiini okubaako ne kyazuula kyonna nga kigwa mu mutendera gwa kusinza kukigunjawo muki mu ddiini eno kulwaki inna kulla bid'atin dalala buli kyonna ekizuule mu ddiini eno kyamubuze waliwo obuntu obutera okusaasaana kuki ku social medias kuliko omusajja ekinene ku ye alabika agobera kwagala kwa mutima gwe kuba siyinza gamba nti jahili. Kulwaki enjatula nendeeta gyaleetamu ebigambo kabonero akalaga nti musajja mumanyi watuli mumu, lakin agobera kwagala kwaki kwa mutima gwe oba nga yava ku mulamwa. Simanyi oba mutero mwali mukalisibinzeeko musajja alabika imma mu Iraq oba mu Yemen embaseera bwedde bw'owulira lahja ye bwe yali ayogera ku nsonga ya bid'a yagamba nti ndeewuunya bano abakole ki abagamba nti kulla bid'atin dalala nti buli kizuule kyaki kyamubuze nti era buli kyonna ekitaaliwo ku mulembe gw'omubaka alaihi ssalaam kiba kizuule n'atandika okumenyawo ebyenjawulo oba tuli bumu n'agamba ali tugenda obbalaba nga bali nyonyonyi zaaliwo ku mulembe gw'omubaka alaihi ssalaam aljawaabu la tugenda obbalaba nga bali nnyo emmotoka zaaliwo ku mulembe gw'omubaka alaihi ssalaam aljawaabu la tubalaba bakoleba la hawla la quwata illa billah nga kabeere mwana muto tasobola kwogera bigambo ebyo kyova olaba almuwaffaq man wafaqahu llah allah yaluŋŋamira ekkuba ettuufu n'eri entegeera entuufu n'eri manihaja entuufu eri oyo gwaba akoze eki wallahi si bitabo si kusoma nnyo kiba kuba nti okusoma ennyo n'ebitabo ebingi allah kwasinzira okuluŋŋamya omuntu sheekhe woyo gwomanyi yandibadde ali ku manihaji naye tali ku ki tali ku manihaji so tekigwanidde eri musiraamu yenna eyakkiriza allah n'onaku lwenkomi n'omubaka sallallahu alihi wasallam kugunja mu ddiini eno kintu kyonna kulwaki buli ekigunjiddwa mu kusinza mu ddiini eno kyamubuze nabbi alaihi ssalaamu ebigambo bino yabiddiŋŋananga yagamba atya nti khayra alhadith ebigambo ebisinga okuba ebirungi kitaabu llah bebijjiddwa mu kitabo kyani wa khayra alhuda n'obulungamo buli ku ntikko hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe bulungamo bwani wa sharra alumuuri muhdathatuha n'ensonga ezisinga okuba embi n'ebikolwa ebisinga okuba ebibi byebikolwa byonna ebyokuzuula mu ddiini eno wa kulla muhdathatin na buli kyonna ekizuule mu ddiini eno kyamubuze wa kulla bid'atin dalala na buli kizuule kyonna no wa kulla muhdathatin bid'a na buli kyonna kyemunaalabanga kitya muki mu ddiini eno kigenda kuba kiki kizuule wa kulla bid'atin dalala na buli kizuule mu ddiini eno kyaki kyambuze ne kano kakulu katumalize nako ensonga nyingi sheekhe ziyaleeta niwe tugamba tuziggyeyo zonna olwo ddalasa eba ekomaano ate era nga kikoze eki tetuzimazeeyo newankubadde era tusobola kubeera nga omusomo guno omugazi oba tuli bumu tetusobola kugumalirayo wano naye kale akristi katukooneko ku bitonotono mubudde obukoze eki obusigaddeyo la yajuzu limuslimin an yantamiya ila ayi jamaatin min aljamaati almuasira kaltabliigi walikhwanu almuslimina waljihadu wagayriha lianna hadha min altafarruqi alladhi naha allahu anhu fi kitaabihi qala taala inna alladhina farraquu diinahum wakanu shiyaa lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yafaluun la yajuzu limuslimin tekigwanidde eri musiraamu yenna an yantami ila ayi jamaa min aljamaati almaasira kubeera nga agamba nti ye agobeera kibinja kino mu bibinja ebigunjeewo mu mulembe gwaffe guno oba tuli bumu hadith wala haraj gwemenya byonna byoyagala oba tuli bumu kasita kiba kiki kibinja ekiina manihaji eyetongodde kukikowolera abantu oba tuli mumu gamba nga ekibinja kyabashia ekibinja kyabahmadiya ekibinja kyabaqadiyaniya ekibinja kyabamuhibina ekibinja kyaba ikhwan almuslimin ekibinja kya hizbu atahrir ekibinja kya jamaatu tablighi wadawa byonna gwemenya oteekaawo ate ng'ebyo nga bwe tubimenya byonna wano uganda webiri byonna ebitukoze eki ate nga wallahi okusinga bitagetinze gwe muvubuka abasajja abakulidde emyaka tebirina kyebitwetaaza byagala mmwe abavubuka era ojjasanga ng'ababyettalidde baki bavubuka kaakati mustakbalu gwa umma fyucha ya umma eriruddawa bahizbu tahrir emukono baani abasinza obba wa matu mushabab bavubuka batuli mumu lakinahum ala dalal la shakka fi dhalik bali kubuki kubuza wallahi tekirimu kubuusabuusa bahmadi yali asinza obba wa matu borondoola bavubuka bebasinza okukolaki bebasinza obba wa matu bujaba azikiri kalenge baki abasinga okubeera nabo bavubuka abatuli bumu basajja abakulidde emyaka ojja kulaba nga baki batono okugjako abakulembeze bojja sanga nga bebakulidde muki bebakulidde emyaka niye abasigadde baki bavubuka saba llahu aza wajalla ataase abavubuka ba umma eno abazza eri obusiraamu obutuufu amenyeyo ebimu ka jamaati tabligi wal ikhwani al muslimin gamba ngaekibinja kyaba jamaatu tabligi wadawa ekyaba zikiri kalenge n'ekibiina kyaba ikhwanu al muslimin ba muslim brotherhood ako nako kabinja kabuze kuba tuli bumu kasinga nnyo mu mawanga ag'obusiraamu eyo hizbu siyasa kibiina kyaki kya byabufuzi so si kya da'wa so si kya busiraamu oba tuli bumu allah bwali bakkiriza okubeera nga tusoma ku kyo tuli kisomako kulwaki abasinga bamanyi oba tuli bumu nti kibinja kyaki wallahi si kya busiraamu kyova olaba mu kyo osangamu n'abatali basiraamu nga mwebali oba tuli bumu kibiina ekirala wal jihad n'ekibiina kyebayita ekyaba jihad babagamba nti balwanira mu kkubo lyani lya allahu azza wajal nemugwa bakhawariji mu ggwanga lyaffe eno uganda abatagetinze emisaayi gyabaki gy'abasiraamu n'abamanyi baffe mu ggwanga lino nebavumirisa baki abasiraamu oba tuli bumu naye ate gavumenti yaffe eno nkakasa nti gavumenti buli kugamba bwebuba waliwo kyebaita khibra experience bweba experience bakolaki bagiina si baguli bwogenda okukola omulimu batera okukusaba experience omaze mubusomesa bbanga ki oba tuli bumu omulimu guno gwogenda okukola gwosaba tukuwe wakagukolera bbanga ki kitegeeza nti ebbanga lyogenda okwogera lijja kweyoleka nti oba oliawo olina obumanyirivu kuki seguli kati gavumenti yaffe emaze mu buyinza emyaka 36 nkaka sente erina khibura mu bya intelligence naam naye okujja okukwata omuntu naam nga ye musiraamu ko muno mu ggwanga lino temuli musiraamu temuli muki mu ggwanga lino temuli musiraamu abalimu bonna si basiraamu kuntegeera bakhawariji kuntegeera baki era gye bavuddeko awo basinziira gye basinziira oba mwawulirako ne bassaawo n'ebuki n'ebirabo nga mwana wattu binene nga bagamba eyeeyita nti muki musiraamu asobola okuvawo n'agamba nti muki musiraamu bwe tugenda okuwa ekirabo kino nozamwalina emotoka kiro gwali n'ensimbi enkabu subhanallah ekitegeeza abo tebakkiriza nti wali waliwo muki waliwo musiraamu hatta nabo tebakkirizaamu nti basiraamu kulwaki yandigambye atiristi okujjako nze kuba neyayogerawa yayogera uganda ate nga munna uganda naye ate naye teyejjaamu la hawla la quwata illa billah eno manhaji yabasalafu al umma manhaji ya salafu tekkiriza ekimu ku byesinga okuwa ekitiibwa musaayi gwa muntu okumuki obusiraamu burispectinga enzikiriza z'abantu simanyi oba mbadde mukimanyi burispectinga eki enzikiriza z'abantu buli omu kyakkirizaamu okujjako bwe butarispectinga mu nzikiriza ye bebano abanyenyi b'ensaasi abali wansi wa mamafiina abo tetubawa kitiibwa kulwensonga haulaai la yuminuuna bililahi tebakkiriza allah oba tuli mumu amma abasigadde bakristaayo simanya bakatuliki simanya abasevenside simanya baki muntegeere yaabwe obusiraamu bubawa ekitiibwa kulwaki abo bakkiriza nti waliwo omutonzi oba tuli mumu era bakkiriza nti waliwo olunaku lwaki naye muntegeere nki enfu era ng'entegeere eyo tegenda babonya kuyingira muiro gwani olunaku lwe baagaana okukkiriza muhammadin sal llahu alaihi wa alihi wasallam tubawa ekitiibwa nitubakoleko ki akkiriza nakkiriza agaana esirutalo di akaseera kamala nga naffe tatunoonyezaako luki ye bwatunoonyako olutalo wajaba alaina kyatukakatako okukola kyebaita kasas addifaau an ddiini walaqida be bajjanga basazeewo okukola ki kutulwanyisa kyatteeka ffe gye tuli fenzikiriza egamba we ntegeera egamba tebakkuba ku ddyo saawo neki ayo si nzikiriza yaffe fe mukusomesa kw'obusiraamu temulimu nti ebakkuba ku kkono saawo naani asinnu bisinnu ebakkuba ku ddyo noolabanga tewali nsonga lwaki bakkoze eki ebamudimpe omusajja lwaki ankubye oba tuli bumu okkirizibwa okuwoolera eggwanga oba tuli bumu naye bwege obakubye ku kkono oba ku ddyo si ggwayira obuyinza ate obukubakkubye oba tuli bumu siraamu bugazi tebukukkiriza kussaawo bakkube n'ekkono naye ate tolina buyinza bukola ki obwo obuyinza obukuba akkubye waliwo bannyini bwo oba tuli bumu asattibwa naye tolina buyinza buttaakoze ki asse muntu wo naamu wahakaza obusiraamu so tuwa ekitiibwa emisaayi gy'abantu era wallahi tewaliwo nzikiriza yasinga kuwa kitiibwa musaayi gwa muntu nakuvumira bikolwa bya butujju kusinga nzikiriza ya busiraamu oba tuli bumu teriiyo so bano abagamba nti bo bali ku bikolwa bya jihaadi naye ate ng'ebikolwa ebyo bakyagitingiramu misaayi gy'ababuliya abatalina ki abatalina misango bannaalumanya ne bassaalumanya bassa abakyala bassa abaana abato bassa abakadde bassa abantu abatalina musango abo wallahi al islaam minhum bara obusiraamu buli wala nnyo nabo fe hatta ne baba jihaadi jihaadi erina emiki erina amateeka agagifuga bwe tuba tugeze nga ddala batulumbye naam ddala bakoze eki tetukkirizibwa kutta baana bato naam tetukkirizibwa kukwata ku bakadde tetukkirizibwa kukwatakwata zekkola ki kutulwanyisa tetukkirizibwa kukwata ku muntu ali mu kkanisa ye nga ye ali eyo mukusinza musinza gyategeeramu oba tuli bumu tubalekeeyo netugenda netulumba abakoze eki abonna tubayiteko netugenda tufeffetta abakoze eki abazze otulwanyisa amma okujja nookola ki
noteka bomu la hawla la quwwata illa billah abantu ne bafa nogera noteka neri abantu ne bafa gwe nova ne wewana nyingo gamba nti okikoire wansi wa busiramu wallahi abo tebanga kuba siramu teranga kuba ki kulwaki baba kubanga basiramu eranga basiramu babutegeera mu ntegeera entufu bandi badde bawa ekitiibwa emisaayi gy'abantu ku mitendera gyabwe gyonna era bandi badde balafuba n'okubeera nga batetenkanyiza wamu n'abantu abawangaalira mu ggwanga okubeera nga obutebenkevu bukola ki bubeera mu ggwanga kulwaki obutebenkevu kigambo kinene nnyo mu kifo kyonna abantu kye bakola ki gwanasi ayagala okusinza allah tusobola mumusinza ng'ensi ekoze ki etebanguze tusobola wainema osobola okumusinza ng'ensi ekoze ki wandisobola okutuulawo nga zivuga kyova olaba obusiraamu tebutukkiriza kulumba mukulembeze wainjara siso nga akoze ki malam yamuruna bilmasiya akaseera nga tannatugamba nti munye omwenge naam akaseera katannabatugamba kikontagana neddiini yaffe tetukkirizi bakola ki kulwaki sinsonga tulaba nga ayina ebitateredde mu ye ne bwe tunaagenda okumulumba ebinadde esujja kukola ki nekyobadde olaba nti oba oli awo kiteredde kigenda kukola ki kigenda kwonooneka naam so tubaleka bebamanyi bebagenda okubitebya mu maaso gaani ga allah wabwe kyova olaba tukyogera lunwe nti manyi hajja daawa assalafiya terina bwetaavu mubukulembeze bwaki walakin naye ffe kyetwetaaga kitya kuba olya daawa kubeera liki ligule tugende min masharik al ardi ebugwanjuba ebuvanjuba ebugwanjuba ebukiika newa kyetwagala kyokka amma obukulembeze bitawaana mireereere batuli bumu wallahi tetulina kyetubwetaagako olaba n'obweka bukyatagala kale bakwasa obweggwanga bakwasa obweggwanga okugjako abantu kale bakulabe nti okoze ki ogwanje bakole ki naye ggwe obulwanire omanye emitawaana egiri omo ekisooka ddala oba oyawukanye ku manihaji oyawukanye kuki so abakulembeze b'amawanga bategeere abantu abali ku manihaji ya salafu si batujju batuli bumu bantu ba mirembe baagala mirembe bo kye baagala eki kuba waddembe saasaanya busiraamu ate obutuufu kyobulaba kino ntere kyogera nti abakulembeze b'amawanga buli yenna ayagala onywera mu ntebe ye watuli bumu yandikwataganye nabamanyi ba busiraamu abali ku manihaji ya salafu kulwaki bebamanyi obusiraamu obutuufu senga baba waazi ne basomesa abantu obusiraamu buki wallahi bandeyagalidde mu bufuzi bwabwe batuli bumu naye ati babawalana ye oba oli awo tebabategeera butegeezi era tebategeera butegeezi ekituufu kyekiriwa batuli bumu basuubira nti bonna entegeera yaabwe efaanaganako ngaeyabakhawariji kalla entegeera yabakhawariji obusiraamu obutuufu bugirwanyisa naam subhanallah kakati mu ddakiika enyimpimpi tugambye nti biidhinilla wano masiri samuna biidhinilla wetutandikidde omusomo okukwatagana kubaki kubazikiri kalingi era wonna wetunadda allah nga akkiriza omukisa ntigufuna ye topic naam eno ebadde nki ebadde introduction ku topic oba tuli bumu naam bajamaatu tablighi bibaani ye muasisi w'ekibinja kino ne kano katusoke tukategeere abamanyi ba umma okugoba abantu ku kibinja kyonna mu bibinja ebigamba nti bya busiraamu oba tuli bumu tebatunuulira birungi bino gwe byolaba kungulu oba tuli bumu naye bakuba tooki ku bigenderwa ebikulu ebyaki ebyekibiina ekyo oba tuli bumu ddala ebigendererwa byekibiina ekyo bikwatagana ne Qur'ani ne sunna oba biyina engeri gye bikola ki
gwe byajja okulaba ojja kulaba ebintu byakungulu mathalan kati oli ayinza okussawo omukono bwe boogera ekibi kuba ne bayita abazikirikalenge noli ajja agamba kakati naye nammwe okujjako nga muliko kikyamu kati abasajja abo kikyamu kyebakola okujja mizikiti ne beebaka abasajja batto ne bavaawo ne bagaa ne bagaa abantu ti mujje musaale kati mmwe abatabuliki kyekibaluma ekyo kyekibaluma basajja okukola ki okujja ne bagenda mujjawula bakoola abantu ti abange mujje kusaale abange allah yatonda naam abantu obategeeza amaanyi ga allah abantu obategeeza nesasukaali musukaali ndiizi kati mmwe kyekibaluma ekyo la hawla wala quwata illa billah ajawabula yesuminaako muki tetuminaako mutawaana naye kyetubavunaana kitya kuva ku manihaji era ebatyere ku manihaji daawa eno ne bagikolera kumanya batuli bumu tewali abalinako muki ne bava okugikola nga bagikolera ku bigendero bya Muhammad Elias tetubalinako muki tetubalinako mutawaana muasisi jamaatu atabligh yatandikawo ekibinja kino ekyaba jamaatu atabligh waddaawa ekyabazikikalenge musajja bamuyitanga Muhammad Elias bunu Muhammad Ismail Alkandahlawi Adiobandi Aljishti au Aljashti ebyonna byonna Adiobandi kabinja mbibinja byabasufi Aljashti kabinja bibinja byaki byabasufi naam Annaqshbandi akonawo kabinja bibinja byaki byabasufi Alkandahlawi nisbata ila qaryat Kandahla Kandahlawi ekyo bakimusaako nga balaga gye yakolaki gye yava amakulu ekyalo kye okuva eyo mu ggwanga libayita erya Hindi oba India eyazaalibwa mu mwaka ogwa 1303 naam byebikwata ku bufunze ku musajja oyo naam kakati budde buno busigadde busimanyi batugenda kubeerako ddala ku byetuganya byetwejjukanya ku kibinja kino ekisookere kitwagala okumanya nti abazikirikalenge kirizagaana kimu ku bibinja ebyava ku mulamwa naam era daawa yaabwe bagizimbira ku mpagi mukaaga ngenda kumenya mmenye biidhinillah tujja kujja tuzinyonyola mpola n'okuzina akasha insha allah mudurusi ezinaakola ki ezinaddako bifadlillahi taala zezina empagi kwebakolera daawa yaabwe daqiqa empaji esooka tahqiqu kalimatu attayiba la ilaha illa llah muhammadun rasulullah oyo yempaji esooka ku mpaji zebakolerako daawa watuli bumu kukakasa alkalimatu attayiba ekigambo ekiki ekirungi ekya la ilaha illa llah nesi ku ntegeera eyammwe naam wabuusibwa owulira ogamukati kale kirimu kabiiki ne insha allah tujja bimenya ekyokubiri empaji eyokubiri assalaatu dhaata alkhushuu walkhuduu muntu okusaala essala naam ejjuddemu okutya n'obwetoowaze obwekiko ekyawaggulu otuli bumu hajja ayinza okuyimirano ng'agenda kuwa bayani obanga agenda kusaala naam naamala eddakiika ngaaga nga kyaleeta yaqini akyaleeta ki obanga agenda okuwa mawiba batuli bumu nasooka atuula ano bwati Allah tutegere Allah naam aleta ki akyaleta yaqin kakati gwali yao nogamba la ilaha illa Allah nakoreki nantusa ku imani yoyo hiyo wedde sinacho nitaga nga miskin mitawana kakati empeje yokubiri salata dhati au dhati alkhushu'u walkhudu' empeje yokubiri eyokusatu kubakoira dawa yabwe alilm العلم بالفضائل مع الذكر العلم بالفضائل مع الذكر وكنونيا جتواني سي فضائل الأعمال نوكوتي إذا ذكاري ويبجي يوكو ميكا كبازم يدعوا يابو يبجي يوكونا إكرام المسلمين ووشتروا بكي abasiraamu isiraamu temuleeta bintu bibaawula batuli bumu ono tawhid al-uluhiyya yawula mbaki bamubba mulimu abashiriku mulimu abashiiha mulimu mubaleke ebyo Allah baali basazeewo baluŋŋamye gye bali mukole eki tujjabbira banga wallahi okwogera ku tawhid al-uluhiyya mu bantu abakulembeze baabwe kibana kuwaliza ddala empaja eyokutaano tasihu anniya kurongoosaki kyobola ba wasiriikira bwati aba anoonya nongooka yaki nongooka ya nniya naamala eddakiika ngaaga we mwali mbalabyeko ng'akyalongoosaki enniya akyalwana naye ekyagaanye ensonga ey'omukaaga kwe bazimbira ddaawa yaabwe الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ الدعوة إلى الله وقول أبانت أمبو نقابة زرياني والخروج في سبيل الله بزعمهم نوكفر ممكبرياني وقسين زيرا كونتا قيرا يا أبوي على منهج التبليغ كونكورا يا إلياس وقتل بمو إيزو جيما بادي جزا بيتا أصول الستة عند التبليغيين إن شاء الله تجب بمينيا